shot up.
Oh yeah.
Songa time, what's up?
Shamfa boy,
majengo so
kama unajaribu, don't try for me. Wenzako wanafanya na wanisomi. Flow is on air, sitangazi fair. So wape bali zao, raundi hii watangojea.
Na wabaki tete, wanachikwa na vitete.
Wanachikwa na vitete.
Na wabaki tete, wanachikwa na vitete.
Wanachikwa na vitete.
Beba vyuma,
yini mane ndo power.
Yongozo so chapa kazi,
wambie magu ndo dawa.
Wanangwa mistari kwenzi,
wambie muziki biashara.
Madogo notega shure,
wambie mitena wachore.
I'm back on the business,
take five now.
Kama uko live na maisha, tuende sana matukio. Waulize
kama uko online,
mana link kwa bio. Na wawashia data ta Google kwa bando zao. Hii ni big news kwao, sio kiki kwa social zao. Hiki ndo kia machao na shaka kwa karya zao.
So what?
I want to be the Vems. Wanajifanya nganguri, wanakutana na mbaya. Faya jiji na waka vibaya. Chamfa ninja kwa zao kai. Wandae miwani kuficha hai. Na hii ndo time ya kurika.
Kama unajalibu, don't try for me. Wezako wanafanya na wanisomi. Flow is on air, sitangazi fair. So wape bali zao, raundi hii watangojea.
Na wapaki tete, wanachikwa na vide.
Wanachikwa na vide.
Tianja kukua likula school fees. Toka enze chamber squad mazengo big pimpin. Leta dharau kwa ndevu na buku kupe discipline. Mtani kutaniko window, mjomba nchumari. Sijui zenu single na mjua single mtambalike. Kwa beats za tachi na sara adilnasi na wakali eh. Embwa lete nuafunike. Si change na vunja shingo na pika na binzari. Mtoto kanchama the best atishia kufreestyle. Huku Dodoma City mambo ni moto. Usikimbilia Arusha chinbiz kwa nulu shoto. Natoka LA lendo ufalo. Watoto dogo na swaga za bumpers. Wakitegemea police ni aftermath. Watankuta in the chill na kula weed after class.
Kama unajalibu, don't try for me. Wezako wanafanya na wanisomi. Flow is on air, sitangazi fair. So wape bali zao, raundi hii watangojea.
Na wapaki tete, wanachikwa na vide.
Wanachikwa na vide.
Na wapaki tete, wanachikwa na vide.
Wanachikwa na vide.
Faya jiji na waka vibaya. Chamfa ni cha kwa zao kaya. Wandae miwani kuficha haya.
Na hii ndo time ya kuritaya.
Yeah, we taking over like never before. Ausio.
Let's go, let's go, let's go. Ladies and gentlemen, it's you and I rocking with the best.
Shout out. Behind.
Yeah, yeah, yeah. Don't get time, what's up?
Fusion.